nengo of course era weekend yenyini nyinto alikawe nansana ku parliament of course wali wechifoba chita parliament chiri aonga kuchipu jinaandi weyensonga yatambula dala bulungi nyo chali chikonde wamu nabayimbi ne chitambula dala kawaga wamu no mukulu gologosa ne chitambula dala bulungi mugenyo mukulu yali mukulu kasikomutasa nabira ke bigambo bya tugamba kasoke tulabe mboze eno tukomewo
tubadde ku chikonde wakati
wa masanzi cha kali mwana we baraje
ngaba lukole abasemu zetu wangu anti umsanyo ni ya kulembe zetu na miti enu mwachikachangu wanga vika waka wano kwane
watele
unafinyo mbute telo kulu mbute na hili unafinyo mbute kusukula kujo kwera kane mkwasa masamize mba wayo chibavwe mbia kisiru wabula bongere okwagala obuwangwa n'ennono n'okolera ebiweesa ennono ekitiibwa baleke okusala abaana emitwe baleke okuziikula abafu omwo temuli kya mugaso kyonna kuba obuwangwa bwaffe temukizeena bintu ebyo bakole ebyo ebyongero situla obuwangwa bwaffe okuwagira abavubuka nga bano mu mizannyo gye babeeramu okuwagira abaana ab'ebitone nga abayimbi twagala ensi
yaffe
ate era tubeere mukwano gw'abantu tongere okuba nga tusembererwa abantu ife ekyokubatiza disampuli banjawulo nnyo
enteekateeka bwezizo bwe zaatambula wali ku palamenti kitu kyatambula ddala mu ngeri esinga okuba eyetabbu nnyo nnyini ddala